Legenda Oliveira Torobi Rehanga Sima Otanda Kakendera Abageni Beto Mutabaruke Mumure Mutebekane Nanyeri Izuba Mwazaba Umukeji Nimukagira Ubuside Twabakira Abageni Beto Mutabaruke Mumure Mutebekane Nanyeri Izuba Mwazaba Umukeji Nimukagira Ubuside Kuzara kubokuhirwa abazere bona bayasima inganda zona zishemerirwe aha wewe sara na William manya William wazara umukeji umutisha wagutunga waba umwana abageni beto mutabaruke mumure mutebekane na nyirizuba mwazara umukeji nimukagira ubuside Abageni beto mutabaruke mumure mutebekane nyeri izuba mwazaba umukeji nimukagira ubuside twabakira abazere basara nibagusima iwe William enganzi yishe ukuragana saka ndokashyikiriza ranga simwe tumutendereze mukundane rukunde yankora mutuma Kagwanyu mugukumeje utekereza kibi kubaza rwagati mukastana mwanya kubarwanisa ikirashobe mugambe na Yesu ogwa basabyona ejaba basize abageni beto mutabaruke mumure mutebekane nyeri izuba mwazaba umukeji nimukagira ubuside twabakira abageni beto Mumure, mutebekane, nyeri izuba, mwazaba umukeji, ikuba